nitembee nawe Mwokozi, unishike mkono, unene nami kwa upole, Yesu mimi nawe. Oh, nitembee kama Enoko, mkono wangu shike, ingawa njia sioni, Yesu mimi nawe. Kando kando ya milima pana dhoruba kali, adui yu mlangoni mwangu, Yesu mimi nawe. Oh, nitembee kama Enoko, mkono wangu shike, ingawa njia sioni, Yesu mimi nawe.
No!